iyo kichele chu na nyeka mbele kadunda downtown pate za kushukwa nywele mambo ya kulipa usijali niko na app nisipofika bei pele sina jaza gap kusend wanga easy ku receive ni easy na ta app yenyewe kutumia ni easy peasy usigongewe hey, yo kichele we usigongewe
Yo, unaweza download the Payless app now on App Store and Play Store and save your future, save your money all day, every day on transaction fees. Save kichele yako. Aloo.